Ponte mila wa hao morena, untuteri tsela tsa hao, untataise nnetinya hao me untute, hobane ke wena Modimo moporosi wa ka.